my people. Allow me to introduce my baby in this world I've never seen before. Your class,
your calligraph, Papa John.
Your bad man, my pal. Yeah, 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 yeah. Siriam tungi, ajwae kata. Kisuki dugi, ila kwako kimekata. Wanachonga mengi, ili niweze kukwacha. Mtoto wa Nairobi, wanjima na umenikamata. Nipe nipe yote mahabuba, nipe mbaka kuna kucha. Roho zao zawauma, zawauma, zawauma. Mioyo nayo yafukuta, jinsi navyonipukuta. Roho zina wararuka, wararuka, wararuka. Where have you been my shadow?
Been hella tied up, couldn't even keep my head aligned. And I acted like you was never mine. But little did I know that you was ahead of time. And I should've been honest with you instead of lying. I'm charismatic, na chamza masaki. Mina weni kakombi ya fanta chapati. Mejam na kamati. Ukinipia one more time, minda kushawa na brandi ya Versace. Escobar na touch ya mula. Nkushikie ka estoda na kashi ya ndula. Drop your manifesto girl, ndakwati ya kura. Nkona psych unless your touch, the mind kukula. And I never claim that I'm perfect, but try me, ukinipati a chance then it's worth it. Hakuna jia kuingizia mami, juu wakikuchokoza wo ukimbilia nani. Ni mimi juu ni mi, you wanga apo tu. Na sisi mind ukirukia apo juu, apo you. Ooh, hey, apo tu, na usishanga iyo ni ya nani, girl, that's for you.
One more time, baby. One more time, one more time, one more time.